sign in the building. Leo umbo chano vushe mipaka nezo pumba sani moja lazima tule huu mwaka naruka tiki taka kipa wezi nyaka labda ujoin tuwe chama kama mwamba wa Rusaka. Visit your memory, weka sensor iwe hai ngomba maskini atazaa kama mbwai iwe mbwai mwana jeshin sona gwanda nilopishwa maja karai na unifano tusuezi kuvunja kwa shoka mayai na ujinga inokati wakuenda so kurudi tuana kesha kama bundi familia sinapata fudi kila tuwa dua kuna lekaa tuikawa gudi zote mafanikio wenda na juhudi kanyage bati mbaya ulipua makusudu sipoleta ufaya sino ubaya welcome to mahudi na ukidia kwenye sabati ya michano ndo mebuki mistari ni mingi yanata zaidi ndevu za Yahudi. It's my time, listen to me, ni kutichi zaidi ya veta. It's my clown, give it to me ya mpaka ni kuite hater. Over and over again mambo badirika na mbacho wakipo licho ambacho kinaita jitu. Oh, yeah. Go ahead, go ahead and haja kusimama we go ahead. Go ahead, watu wana kutazama we go ahead. Go ahead. Wengi wanataka dawa na sio tiba. Wazungu na power iliyo shiba. Vivu waishi kulia shida jua umekula hasara kama umeshiba faida. Undo jana na ujuzi sodokia na kinukisha kama chocha wanafunzi. Ubari kataa, hii ni voice ya mtaa. Wazo bora liaribiki kama nguo iso na utunzi. Kilewa sifo taisha kabla ujaanza. Uneza chonga kinyago neka kutisha. Amini kwamba wajuzo of street na shine bila ya pamba. Na ukigusa tunanasa kama wayo so na gamba. It's my time, listen to me, ni kutichi zaidi ya veta. It's my clown, give it to me ya mpaka ni kuite hater. Over and over again mambo badirika, uneza ingia tachooni ukatoka una wazo jipya. Akili kwenye kichwa usije ukatufelisha. Kujua nyumba yenye mlango wa fama haina dirisha. Yani uneza ukafika mwisho afujui wenzie wapi. Kama unataka mshiko muulize Adija na kopa wapi. Hebo. Go ahead, go ahead, aina haja kusimama we go ahead. Go ahead, watu wana kutazama we go ahead. Go ahead, aina haja kusimama we go ahead.